yande joni wittori mintaji sappo e joyi studio kalangu nani habaruji e fulfulde. Kori jagnalle moɗo sumana Amadou Diangan tawn ɗiɗo habaruji hande nde en puɗɗirna goo fugginaan filla ko darto drowa gona to enen tawa kullantereje laabi kesi ko hoƴa dow muɗum kañum e fawara jondu kondan filla guykaji ko inda nder muɗum. Noonni fawara jonni hono sarusi mawɗo kawjiɗo filla haalugol filla luumoji leyɗe meɗen yannage afrique kañum du konna wurtini kabaru luumoji ñamri ele lewru nduɗo o. Yewtere men pinnol studio kalanguno ndaara filla hono janguiri ndetanana gam batte gorraɓe mballa dekira muɗum en yaadu loctorore kañum kalte. Noonni wontiri yarno mbirunomi o ni hande nde endan eɗen kaldo filla ko darto druwo hon latingudu konna fuɗɗama illu keña nde enna to enɗan tawa keña woni ko ɗum fuɗɗa amma hande woni du konnani ko drowo ngo fuɗɗi kañum e hoore muɗum kiɗo tako bayidu woni no capantati e jeeta ɓi ko drowoɓe leydi Niger gonno tewta to enɗan tawa nani habaru ende Oumar Hama haalni en fa woɗi.
Durwoɓe lasoji ɗiɗ woni ko durwi hande subaka o ɗum du région mo Agadez kamɓe région mo Difan durwidi ɓe mbawodira caka régionji ɗiɗi ɗin. Nonnu durwo ɗuɗaɓo gonɗo hakkunde région Maradi e Tillaberi. Maradi heɓi goɓɓi jeenayi, Tillaberi du heɓi goɓɓu gootu. Ndenne durwoɓe jeenayo woni ko samanayi Maradi, Tillaberi du no hoddodi gooto. Wakkati no durwo subaka ngo durwo biyeteɗo Malan Kele Umbawa nawnake wakkati no durwidino e durwo biyeteɗo Lamine Maidaba mo Agadez. Ɗum du o heɓi sawrede Allah e lokotoroɓe ittaɓe gam durwo ngo. Habaru fu woni heɓaka dow filla cellal makko Guinam. Hande lasara o du durwo no natoan caka région mo Niamey kamɓe Zender. Do so du no yan durwido e région mo Tawa.
Non wontiri hara filla durwo ngo ni waddi ko fawarde jondu konnan fedde hawjinde siglade ngoɗo durwo wiyetede feni lutte kandu konnan waɗi hono hawrinde muɗum hawrinde ɓe gandi nde non wonno koɓe kooƴi laawol faddade gollal hono fawarde joni secrétaire général ɗon mbindo maɓɓe kañum e fawarde jondu konnan moɓo ceede maɓɓe ko wiyete trésorier ɗum enɗa ɗum du wonnon e dow filla kullantereje koɓe jii ko welaliɓe nder majjum en kettino nan en hono fawarde jondu konnan laabi ɗinani onno hoƴira himɓe sappo e goo dow sappo e taton ardiɓe fedde nde kay woni ko hoƴi laawol kañum e hooreɓe région jeetati ɗi enɗa Aboubacar Ganda Saïdou, o woni mawɗo feni lutti nani ko a haalay e do téléphone subaka o.
Min faddake golle secrétaire kawjiɗo bindi e kawjiɗo nde sa ceede on gam rafi yaage se gonga kamɓe ɗiɗo ittaɓe ɓen no hanuno ɓe mbinda ɓe kolla ɓeydari koɓe gaɗi ley golle maɓɓe e ceede golliraɗe dimo muɗum kano hunde fuu waɗaka ɗum waɗi kile kewɗe iɓe cappane amma ɗum fuu haɗayi eɓe tokkiti e wadde ɗum e duɓe gandi ɓe gurto ley laabi ɗi fedde hawjinde filla durwo nden darni gam ko waɗi ɗum min ƴami secrétaire kawjiɗo filla bindi on e hawrinde waɗande nden ko o windi o wi o waɗayi hunde fum na koye wakkati cakitiɗo o jami maɓɓitoymi resurde ceede compte banque do inde fedde nde e jardaki bureau on mi watti mballitari ceede Airtel Niger ndin nonni min gaɗirna e hantode nde tawi ceede koyeɓaɗon ndu hunde fuu yiyaka.
No wontiri filla durwo ngo ni waddi ko fedde wotere nde endan ni hono so en ƴeewi wakkati durwo ngo yinno e fuɗɗude keñan illu heccikeya nde enda ɓe gaɗi hawritere hawritere ndi konna nder mum ɓe kaali dow laabi kesi ɗiɓe kooƴi dow filla ko darto durwoɓe ene hani tawi durwirama ɗum ene ka ɓe mbi nder majjum duno yi e durwoɓe goɓɓen ɗon no accata bandiraɓe mum na région gon tewta accata région goɗom numa woni laabi koɓe kooƴi dow majjum fa hande en eɗen garta e Abouba Saydou Ganda hoorejo feni litto on en ɗum woni no fedde nde durwoɓe leydi men Niger momin kaldi e tel fo illuto enɗan tawa.
Durwo sodango no waɗo hakkunde durwoɓe ɗiɗo goto hokka oto ceede gam acca liɓe durwo kokkuɗo ceede o sawru mum woni haɗe natude durwo hitane muɓɓere na itte fufu tifegom iɗum waɗa hakkunde leyɗe ɗiɗi gam heɓude nokkure lobbere to leydi fuu soodi hunduko wondi no waɗante kaseta ndi ƴamete ndi yoɓa ceede moytol gaccedu ndedi fillitake min kaɗandi durwude na ardiɓe durwo leydi din ardagal mum'en no darnete to durwogon wari caka nago ɓeydake timmude durwoɓe ɓen mintaji capanɗe joyi durwata nder mintaji laso durwowo caliɗo durwude fuu no waɗante kaseta min gaɗi hikka filla buutol amma himɓe hewɓe habaru on hewtaki ɗum en mo wuuri mo Allah yaari laabi adaɗi dow maggol no gollirte.
Nonni ara filla ko darto batu gaɗa to ende Agadez inditiraɗo Agadez sukkani ko waɗa sappo e jeetati lewru décembre hooreɓe ɓen endan fuu e dow koɓe jii ɓe jii batu o waɗi no hanniri ene woɗiri ɗum yani woni ko fawarjo hecci Kenya maire mo Agadez mbiyeteɗo Richard Feltu haalani himɓe o wi batu o waɗi no hannde ene woodiri.
Nder wakkati mo hunde fuu haniri waɗirano hano do ndenaago amma do ciryaki ɗum du gattol juuɗe mo hennon fuuno ndenne ɗum ƴeewa do ardangal amma du tawe dow ko wooɗi ngam pelle ɗen fuu kawri no haniri de laawa fuu woni ɗum hoƴƴay dow majjum ɗum du filla mettorgal fuu woni heɓaka hedde amin miɗo miile du fa tawe yidde naati caka nimɓe non ɗum moƴƴini nimɓe fuu noyi ɗum heɓto waɗirde le wakkati hakkillo fukkingo yettore Allah min cini hoƴƴude jaɓɓotoɓe nimɓe jippinoɓe ñamnoɓe nimɓe ujunaji joyi ndenne oɗon paami fawoɗa bako saɗorma ndo woodi dow filla ndenagu e haggade yowoɓe no warta ɗum fuu sogeji kawdiɗi filla ndenagu kamɓe gaɗi gollal ngal yarde e fedde joƴƴinage dow ndenagu ɓe jettanmi sanne
non wontiri mbindowo on jiyaɗo leydi France mbiteɗo faaro joni Thomas Dietrich kandu kondana neɗɗo laatiɗo omo won e leydi Niger amma o riwama e leydi ndi endan ille sappo e jene lewru décembre to enda Agadez woni ko o nanga du kondani o itta to o wadda ɗo enda galle ñemey to joƴƴina hono nokku to faaro jo hawjiɓe filla ko darti ndenagu leydi nenene kay du kondan nogayɗi lewru décembre ndu wonno ko faaro jo hawjiɓe ndenagu ɓe endan ɓe mbimo o faama ke joni o kay o riwama o dilla e nder leydi Niger wala lawol o jooɗo ɗum noyi hani himɓe hono fawara joni jogoro himɓe eggoɓe ɗum won duroɓe eggidoɓe e jawdi gam batte ƴaɓɓade hono keeri ɗu kondanni to endan nder département mo Ayeru to won to hawrini nde endan waɗa saabu eɗum ƴeewa commune jaaɗi to enda Ayeru kañu e Inates ɗi leydi Niger kañu e fa hande ni hono commune mbiteɗo wataguna leydi Mali ɗum wanno ko faaro joni fedde hawjinde filla duroɓe leydi men Niger wiyetede kappan Niger kandu waɗi hawrinde gon to enda Ayeru e ley keddi himɓe no gari fotti noga e tati yaade noga ena lewru décembre ndu endan min kaldi e préfet o endan mo Ayeru Amadou Amidou o wi hono hunde waɗani hunno latino lobbere sane ɗum wallandu ko wata ko tawe ley balɗe garoje himɓe gaɗa muraduji mumen fa wooɗa caggal majjum du o wi ɗum hawri hono horeɓe suɓaɓe kañum e lamɓe tuɓe e horeɓe duroɓe kañum e horeɓe remoɓe e ko nandi e muɗum fuu hawri gam batte ɓe ƴeewa laabi ko laati hono saɗormaji fuu heɓe duñedirne ɗon faware joni yerno mbirunomi on ni dow filla ko dartu lumoji ñamri ɗum du kondani no fedde mawde nde leyɗe meɗen gonɗe jiyannage afrique witende résima o kañum woni ko haali ɓe mbi du hono ele lewru ndu ɗo filla ñamri coggu muɗum kañum ko ɓe kaali ele kerol leyɗe endan ɗum du kondan no walla himɓe faama fa wooɗa noye lumoyi ɗi gonno jaara ele leyɗe endan nani habaru o endan Ali Ñalli o haalɗe fulfulde
nder leydi Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal, botoru gawri kiloji mum hemre no sonne 3.6, 4.4, kamanaje botoru kiloji mum hemre no sonne 3.2, bayeri kamdu botoru mum kiloji hemre no sonne 4.8. Nder wakkati goto o nder leydi Guinea Bissau, gawri botoru mum kiloji hemre no sonne 12, kuduwar idu sonne 7.6. Nde ceede majji ƴewanoma nder lewru Octobre, sey bi'en nder leydi Niger do hemre fuu buuɗi jeegom woni ko ɓeydi dow ceede botoru gawri. Leydi Guinea Bissau dow buuɗi hemre lasoji 2.4 goni ko ɓeydi dow ceede botoru kamanari fuu. Ñebbe kama en kay nder lebbi 2 bittiɗi nder leydi Senegal ceede mum en baylay. Amma nder leydi Niger dow hemre fuu buuɗi 4 ɓeydi. Leydi Mali dow hemre fuu buuɗi 10 ɓeydi. Nder duuɓi 5 bittiɗi maaro nder leydi Niger ɓuri ƴaadade botoru kiloji 15, 4.6 woni ko sonnete. Tawi nder leydi Senegal ndu waɗatana 2.8. Maaro demeteɗo ɗo nder leyɗe meɗen Guinea Bissau ɓuri ƴaadade botoru kiloji 15 sonnata kenana 5.
Nomotira yettama sanne Ali Ñalli nonni faware joni du hono fedde sukaɓe ummatore wonɓe ne gaɗa golle ɗe koye muɗum en kayndu ne henno cigillo koye mumen fa moƴƴa ɓe joƴƴini fedde mabɓe inditirande ANJE nde ɗo fedde du hono waɗa kana toon to suudu sawara mawdu hawjini filla lumako leydi men Niger ɓe gatti himɓe horeɓe laatiɓe kay woni ko hawjoto duuɓi 2 hono hawrine mabɓe nde endan gane kadawre Habibu o woni gaɗaɗo horejo nde ɗo fedde nani ko kanko o haalani Asumana Sina.
Les objectifs de l'association, c'est d'abord la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes.
Mana hawdi ndeji di woni wallude sukabe singube company ji e ko emun e horebe company ji be ganjomu no wayi latade jon company hanono wawir latade ardido company ni den no suka jokolle den ne miden don gada ginan hunde fu ko handi fatabe dum jodoro no handiri gamin kalda e gollirde ballo jemi dem fu yade sukabe jokolbe be company ji ben famin keba sigila lobbo durwi danomin ko ngoni miden jididu gadam du gollude gam hokkude sembe arzuku leydi Niger kano handen der nokkuje fu gaddo noje arzuku on sembe no wodi company ji sukabe ummatore here gondi no ngade
ya de jeune entreprise qui se crée
studio kalangu
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maina sorwa
do radio mangari
lamba chapande jena e joy tobere go fm
birningaure
do radio marhaba
lamba chapande jena e joy tobere go fm
dolvel
do radio gorwal fm
lamba chapande jena e joy tobere go fm
sai
do radio tapwa
lamba chapande jena e jena fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jena e jena fm
tamaske
do radio muria ader
lamba chapande jena e jetati fm
buza
do radio takarakara
lamba chapande jena e jena fm
magaria
do radio kitari
lamba hembere go tobere joy fm
studio kalangu yadu leydi niger
studio kalangu
nawantiri har filla ko darto yewtere men pendira hande studio kalangudo ndara yerno birno ni jande jangirdeji ngada do inde hono himbe jo en ciudi kam woni hono warbe jo en dekirabe dum du konda ni projet o inde tra kana ni janginon gorrabe nenene ka jangino gorrabe o du konda ni hono fedde ten ONG songe Niger kany e far joni fedde le duniya waddore balla mudum yaade feccar bibe adama wetende hono UNFBI kay woni ko sigili dum fa gasi gam batte be dar noto ko tawe gorrabe balla dekra mu en ja doktoroje wakati dede wakati cagar rimi nenene dum don wonno ko far joni Mohamed Haidara horeje projet en dan o yewtani bandi mi Habibou Garba seket non nanu.
Le projet École de Marie, c'est...
Sigile surtout de quoi est gorirabe. Acce de kirabe et sukabe en gara loktorore. Sigile indira École de Marie der Faransire. Nabi en jangir de gorirabe. Sigile non, moufet de douniar haujine fi himbe. Uyetene finiap, woni no wali rami. Min chingatum der redu leidifu. Sigile onifu dama der leidi zender. Hitane dupe ujunaji didi e jetati. Gada teikaki gong. Kuluki koreube e sukabe gala no gara loktorore. No nyaute enano beina. Dalila rafi garaki matbe woni. Gorirabe, nabi en babirabe sukabe. Goni no kada be gara loktorore. Der fina tawa meden, debbu, denu hidi wara loktorore, na yara suka mun loktorore, seni de jami guru, gam goriko kan yobata, kamdu hokata lawuri. Ko wana no tefe der sigile o woni, rewbe koinani, jaha, na jara suka en loktorore. Loktoroje leidi zender gombi mputiri, wakati mingi uno, ko sigile o jodake no wudiri, se mingadi ania singu demu, der no kuja keude. Handen ko jari hu eri nyame, wala tu sigile o, singaka der redu leidu meden. Beidari kebani woni rewbe koina nama, gara, na gada sukabe en loktorore sanne burde denno gurirabe bendu ko en pirtake sanne do nafakka dekirabe mabbe gara loktorore denu chawbe non nade no muina non be pami du nafakka tawado der wattude wakkati hakkune beyngu kulle de fu gadi be jabi hoynande rewbe e sukabe gara loktorore min gi'i du bayla wadake sanne sanne rewbe no gara no beyna no gada etum en no gadda sukabe en wakkati tugal fu der loktoroje de min golliditta sigila o no tawe der gure keme didi elas o joyi de en dari du gure tawade der leedi meden sebi en ko golle no kuri gam setu sigile o tawama no kuje kewde koko wona no riwane dum hewti
renverser les tendances
ker habaruji mede fulfulde hande ni fa lewtene en jangu tanato habaruji fulfulde kedi jamare wallube ko min jotti habaruji wiato mi hora assalamu alaikum balata jamwali
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaro do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum